Hey, I am with the production. I this one, I kick you my heels in another one. Love station, I'm taking over. So come on, once again, it's a DJ. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka kwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaso gandeke kukirabe. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka kwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaso gandeke kukirabe. Bagala ko bisebe tumola, kubitonde birala wasukuluma. Yego gwe banyumya kabakira, figa checho mukwano likiria. Akabina labu katambuza fujo, kono nkubya emigomu wala. Akabina kirabe weche mitigula, kukukutu kampala jinja. Kukukutu gulwalu wagwe. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka kwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaso gandeke kukirabe. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka kwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaso gandeke kukirabe.
Omwana gwenjagala mwana, oli obulungi, akira nyonyi muzinge. Bwamwenya bwati, mumanyi ndaba omusana, enkuya nsazeko.
Njagala nkuwane kukigise, omulungi wange kabite. Nkusigera buwena kumetebete, ali omubuti tonalabika. Wabula mukama yakuwunda, mubitonde byeyatonda wasukuluma. Oli omubuti tonalabika, malabuni gabe eyo temukuba. Olw'obulungi bw'omwana obususe, omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka gwene musanga. So omwana gwenjagala wuyoy, amaaso gandeke gwekirabe. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka gwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaaso gandeke gwekirabe. Gwechali, bino byonyina tukulabi munyiza. Sagala munyiza nze mumanyi, embeera ze yakula kimbeja. Kati funza ku mboozi ngenda wama. Wagalako bisebe byomola, mubitonde birala wasukuluma. Yegwe gwe banyumya kabakira, akabina labo katambuza fujo. Ono nkubya emigomu wala, akabina kirabe weche bitigula. Pupupupupu Kampala jinja, pupupupupu gulwaluwa. Balabuni gabe yote mukuba, olw'obulungi bw'omwana obususe. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka kwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaaso gandeke kukirabe. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka kwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaaso gandeke kukirabe. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka kwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaaso gandeke kukirabe. Omulungi gwenjagala wuyoy, lekaleka leka kwene musanga. Omwana gwenjagala wuyoy, amaaso gandeke kukirabe.